Records. Yeah, yeah.
Hello, stranger.
Hey, shawty. Nataka tujuane kwa undani. Sikufichi na kuweka hadharani. Yeah. Utafanya vile unadai. Aya, tuende mos mos pasa kuna haja ya kurash. Mos mos pasa kuna haja ya kurash. Mos mos pasa kuna haja ya kurash. Utafanya vile unadai. Mos mos pasa kuna haja ya kurash. Mos mos pasa kuna haja ya kurash. Tuende mos mos pasa kuna haja ya kurash. Utafanya vile unadai.
Hai ngoko ngoko no no mebeba stock. Wacha ni kupe hondo, just like you ni peche sogo. Nataka kwe arifu, atakana sema uongo. For the sake of tomorrow, wacha tu nisemu kweli. Nilikuwa na enda zangu, machangu kazi opaque. Mentally uka ni challenge, nkashindo could na request. Tumefanya nfornicate, allow me to be your guest. Nataka ni appreciate for being this beautiful.
Cause girl, napenda unavyocheza. Kwanza ukisonga mbele, unanimaliza. Kilola, flexibility anakonda. Kila step ukimake, mina kuona hataka.
Man is to era, naomba ni kwe your lucky fall. Vile unapendeza, I'm glad bana haujani ignore. Raya yangu bigi mina taka satu jone mo. Neza kupush tubonge before ufike home.
Aya tuende mos mos pasa kuna haja ya kurash. Mos mos pasa kuna haja ya kurash. Mos mos pasa kuna haja ya kurash. Utafanya vile unadai. Mos mos pasa kuna haja ya kurash. Mos mos pasa kuna haja ya kurash. Tuende mos mos pasa kuna haja ya kurash. Utafanya vile unadai.
Girl aswe niko na confession. Tukiangaliana inanipa impression. Unaweza ukabambika na manati intention. Moyo operation. Penzi wendo dawa minda patient.
Superstar.
Ukingia ni confetti. Si bash yako batu umebeba makeki. Na kucheki umejiseti. Mina taka ni kuteki. Kadeti fine setting. Tukabonge tukimedi.
Uwi. Bogo mepata po aguzi. Wesi nano minda uzi. Leta mafuriko, tsunami, tsunami.
Aya tuende mos mos pasa kuna haja ya kurash. Mos mos pasa kuna haja ya kurash. Mos mos pasa kuna haja ya kurash.
Utafanya vile unadai. Mos mos.